Tulitananga na mangoko skuzi tunakula mataki tunachananga mamogoka jujaba skuzi mabati tuliacha 50-50 juma penzi ni ya 30 kuna dai kweni pikra juna kakuwa mgati kakibunja shingo 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 kakibunja shingo
nataka ni koko nataka tu papi staku ride na mountain tatumia blacky kimi na maganji ulizanga kapi staki mchezo leo sinanga kitraki tuko ASAP ere flani inaka kutesa sesa ulenge usu anakalegeza tunaitisha mtungi mbogi yote na teveva ita therapist tunaziwasha na malesa vuta makolombo wacha leo tu abuse tunachachisha sana ata mutembo ganius sini mauru atufanyi juu ya views wako dhasi sana wana eza nyonya juu ya kiu tulietananga na mangoko skuzi tunakula mataki tunachananga mamogoka jujaba skuzi mapati tuliacha 50-50 juma penzi ni ya 30 kuna dai kweni pikra juna kakuwa mgati
kakibunja shingo 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 kakibunja shingo
toto relax ikiwa speedy sana na reverse kani wrong number na kuachia u reverse hii ni verse neza kuteme ikue cast kani bus mingi na kufunga kue ras hii ni gas nekinuka sani neza bus sijui ka Sofia alikuanga wa first mi wa last natembea form maradas kani bus nafikanga kama naenda class
akizi amini hamangeus wamedunga amini eh akizi amini eh sensi ni akili eh kakibunja shingo 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 kakibunja shingo